But I can't. Baba, 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 baba. Nebala.
Ine bom, kuba, bom, kuba.
Ina toke atuge tu hamlagada.
Ine bom, kuba, bom, kuba.
Ise sa friends atusuga hizo tumekata.
Ine bom, kuba, bom, kuba.
Ina toke atuge tu hamlagada.
Ine bom, kuba.
Kumkupa mfido na mopali, chuga ni hipa, zingine atufagili. Nye fanyeni hata hatu wazui, huku ni Timberland boot na OPP. Waze wangumu, watu wa live show, hizo mapayback tumeachia mabisho. Vito vigumu, waze wa hardcore, wala siendi da minta iti ololo. Ni chuga yetu, wacha tu represent, kutoa vitu OG na sio bare. Muziki wetu lazima tutete zile gum au vipi mopale kwenye burungu waune unapiga dede. Ni hip hop, dancehall na marege. Ni minyonyo all star sio jeje. Huku watu wamekaza sio legelege.
Ine bom, kuba, bom, kuba.
Inatokea tuge tu hamlagada.
Ine bom, kuba, bom, kuba.
Isi sa friends atusuga hizo tumekata.
Ine bom, kuba, bom, kuba.
Inatokea tuge tu hamlagada.
Ine bom, kuba, bom, kuba.
Isi sa friends atusuga hizo tumekata. Ine bom, kuba. Tuame bama na wapigi boom pop. Hatuwazi umama boya na jipop. So kila kazi nataji kulipwa. Kutoa support yondo hip hop. Mamanzo na jisnap na matraks like hip hop. Na imikito sini kwere kime picha paka trap. Mundo boom kubap. Tuame lap. Na chuka bongo flavor nonsense hip hop. Clap 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 clap. Ipapa mataa jazi na pigwa paka clap. Competitions on my round tunakwara chap chap. Mundo boom kubap. To a melap, the chuka bongo flavor knows in the hip hop. Then the boom, go up, bagumu na rakat ni muhimu. Tunafanya ngumu za ifata krumu. Uweze ni susha na kushuka tene
gumu. Kuba, boom, kuba.
Inatokea chuka tu hamlagada.
Then the boom, kuba, boom, kuba.
Isi sa friends ato suga, hizo tumekata.
Ine boom, kuba, boom, kuba.
Inatokea chuka tu hamlagada.
Then the boom, kuba.
Is this the same as the zoo?
It's touches on the mix.
Ini kum, kuba, kum, kuba.
Ina toke a suga tu hamlagada.
Kum, kuba, kum, kuba.
Is this the same as the zoo? Yeah, this is the mekata.
Kum, kuba, kum, kuba.
Ina toke a suga tu hamlagada.
Ini kum, kuba, kum, kuba.
Is this the same as the zoo? Yeah, this is the mekata.